Dunida iska howlaa badan Hagaajin marka tira Dambay ka halaabaysa
Hadda inaan